Beats, Mr. 808.
Merudi tena, siseme na kuja mapema. Juvenye na hema, si mnajua kitu nimepewa. Sikia mnasema, tisaro napenda kupewa. Kaweni wajuja, kipewa lazima utapenya. Alafu na cheki support na kuja kwa wingi. Thank you bana. Thank you bana. Thank you bana. Thank you bana. My DM ki bom bom bom. My DM DM. Na penye na cheki tukendelea hivi. Nitasema yes bana. Yes bana. Morio leta biringanya bana. Likuwa ni washo hizi ni mistari mispendi kitu sana. Kateki ntabou nita disappoint. Mamoro napenda vagina. Akwa fizi road tufanya kolabo moja enyi tawachanganya. Akamna mandom tuchafue flow tukiwa mamoshi bana. Moto sana. Tadhani ndani kuna basen bana. Na wanga mchana. Usiku na kesha nkichoma mashada. Ogopa bana. Jumuki ni disu na ako sana. Mini mtoto sana. Utenda kamitu kishikwa na mbanga. Mina jidai stakabadini mebebo utadhani nindai. Veniko fly misi na deni lakini badi unanidai. Unanidai unataka ngwai. Unataka zenye pedi aluniwai. Venyuko high na ukona ndai. Kazi nikuliza mbona niwai. Nilisahau hamisi ile dizem nisahau kamisi. Kwaza joni megumisi konzi lokati unashika mati. Wendo unapenanga kissing. Miwa napenanga miti. Sikizi ulichorea kiki ulecha kuseti kamenje kwa kiti. Kaza kitu ni fiti. Nchapa ni kamu utalipo majiti. Father mindi yokipi. Safinya finya ni kaparachichi. Kaparachichi kona kijiti. Venye na hangjo haijifichi. Na mini vajo staki ubishi. Kauli ni kulo likulanga missing. Leo ni medunga jisi. Nimejileta nataka unidishi. Nyama kwa nyama spiki. Hindu le nyama unakulanga mbichi. Flavor ni kama iliki. Kani kisima josi tuko fishi. Hinyama kama iliki. Mwanya nakula ni kama ni riki. Saru mbogi ni kanu. Mindo na kujanga kuleta hamu. Daily na kujanga na mautamu. Niza kikosto kutoka lamu. Faz ni ngori shinda mbogi genje. Faz na chano tadani ni veve. Makali meshinda ya wembe. Jumina lima takuliko jembe. Mina washika na sinanga wende. Jumini oji nini maembe. Churabishana na mende. Hapo na hang tu kama makide. Legendary mindio legend. Kaka kupei wachaka ende. Saru na kwanga na utamu ya tende. Mr. Kipiza ni jenge tusembe. Squeezy ni meme ya pembe. Nilizali waka sinanga nyege. Katambe wachaka ende. Kalambe kaperemende kan marapa mino mkani.
Give him that fire. Give him the flame.
Now hear this.
Napenda kucheza na paka. Na vile na paka ndo vile utapata meshinda mewaka. Mangwelo na washa. Jirani na dhani nime mewaka. Ata kinyesha. Na chapo tathani ninginyo ya mwaka. Umanzi ni tuaka. Hako zabia na shikisha jaba na fuaka. Ana nitoa siaka. Niyo figa na haga ndo kitu nataka. Taki keja kichaka. Juninguna napenda kucheza na nyoka. Ameshinda kisaka. Na sasa tapenda jo vile na nyuka. Afande ni rapa. Na pado na madadi bitia kapuka. Nikona makapa. Lazimo tapenda jo nikikusuka. Lachura na ruka. Oya wacha kusuka. Bongi na nuka. Webundo meja njaruka. Sako lengu na mefunga yoduka.
Vile na kata.
So manga message you can't achieve. I'm
so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Ooh, and I swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. So insecure, don't know what we're running from. And I'm breaking, but before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
Mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Follow Mr. Ricks on Instagram and Twitter. DJ Ricks. Yeah. The hits keep coming.
Chose my jam, this you for a chain, and give it to a sweet one called that Maya Jama. Giving up gifts like Santa, sipping on Santa. Used to do leaning, wop. Closet full up with designer, coming like Panda. Yeah, gal just came to the booth and asked for a wheel. She never heard drill in Atlanta. Arabic ting told me that I look like Yusuf, look like Hamza. Habibti, please, Anna Akid, Intiwana Akhla. Rip hop skull in Gaza, but not that Gaza, but still it's a Maza. Niggas want peace like a Saba, but we let bridge them burn like Graba. Boy, four in the clears and one in the heady. Hand don't shake, man, hold that steady. You man love pose with a ting for the picture. You man should have bust that ting already. You man love hezzy. Yeah, can't back chat to the prezi. You know when the beef just tastes like veggie. Gal go wrist for the mani petty. CC bag look nice, but the Birkin bag look way more heavy. That's just a big gal thing, man, you get me. Rainy just turned mommy, and that's my sis, so I just turned up T. Fan mail came to the crib from a youth that loves me. I swear that touched me. I never even drive no whips I own, so they all look way too dusty. If me and gal, let's go St. Michael. The gal come way too fussy, crushy. Man said they would do this and that, but the man weren't really that wazzy, was he? Nah. The man weren't ready that what? 1942 hits my system, man, get way too frosty, buzzy. Girls from the past that lost me, love me. Same ones there that crossed me, cuss me. Everything come full circle, word to the boss above me. Slow stroking, cause the Bansky way too big, my gal don't rush me. Boy, don't make me have to rise my rifle. Man, try send some young boys for me, don't make me have to ride by high school. Shit, you man been dropping lately, don't make me have to fly my iTunes. So much people buy into my hype, don't make me have to buy my hype too. Dealt with a big homie already, don't make me have to side by side you. Enough times he tried to hide behind you. Amnesia, but when I remind you, I'm touching road and I can't find you. Word to the M.O.B., I'm tied to, I'm giving up when I decide to. Chief!
On.
Listen, feel, meditate, lose yourself.
Kama kawaida, DNA miniko easy. Usiku waba, mchana niko busy. Street hustle jamaa, mfuko ilizike. Siwezi taka msoto inishike. Ngoma ni moto, sijuwangi njebe tu. My haters na mafala kuwa biga wembe tu. Of late kuna mafala, wanna try kunileta juu. Lakini na wasdip, wembe tu. Kijana wa mta, tuko juu yo hustle. Nalishwa na sanana, akili pia ni muscle. Jomino of course, kawaida kuharibu. Roundi juu ya biti ya shazi kali.
Kama kawaida, kama kawaida. Kama kawaida, kuwa piga wembe tu.
I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Devil on my shoulder telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you, I just want what's left of you. Oh, you tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. Tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side.
Oh yeah, I just wanna see you smile.
Don't cry,
I cry. Even though it means I gotta let you go. I just wanna see you smile. Don't cry. Even though it means I gotta let you go, depending on you, gotta learn to be alone. Cause I'm so desensitized. When our skin is touching, I need drugs to love you. You want so much more from me, but I can only fuck you. I spent every day right beside you, a 100 pics of me on your phone. Now you're someone that I used to know. At this point we playing with fire,
fire.
You don't wanna see what's in my phone.
It's just gonna
hurt. Anything in my power to see you just smile.
Best mix of music, this is DJ Tev. For more info, call 0717-270-441. The DJ other DJs want to be when they grow the f*** up. It's the one and only DJ Tev.
Usema kweli we musupa mi moyoni umenikamata.
Umenikamata.
Vile umeniteka mawazo na tumaimi nitakupata.
Nitakupata.
Like with light skin, I go to more and got makeup. Wishes I go hanging, cause gang it was a top up. Pick it, punky, mother head a donkey. Other died, father cried, pretty, pretty
in a pointy. Inarobi una chesa, chesa, yo solo chica ma pesa.
Make me so the beat.
Inarobi una chesa, chesa, una nipanisha pressure. Pressure, inarobi una chesa.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling. Pick up the phone, busy hunting, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
I could be your guide, I could
could be the leader, we go to Jekumurongo. I could be a vodka, gender hardy daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
These things I see you've been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They come when they can be calling myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the movie weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it. Up the phone, busy handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide.
Listen. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Follow Mr. Ricks on Instagram and Twitter at DJ Ricks.
I think about us now and then, but I never want to fall again.
Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo una. Yeah, yeah.
You're deep in my. Drowning us to question my love like it's not enough. But I hate that you know you got me tied up. You're regretting now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know you messed up. One day you'll love me again.
He's an awesome God. How many but such an awesome song? And I'm never lonely. How many but such an awesome love? He is an awesome God. And I wanna tell it to the world. He'll live with you anywhere. Come and see where passi nani.
Askia landi lodi ako kwanjia anataka kodi. Niwewe uta provide. Nani nangori moyoni zinani jazawori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai, ukwa na kile minatai. Uli nipenda hata kama misifai.
I'm still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they want when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nipa kwa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo no mwenyewe, aseme nataka shinga. Atume number ya county, na jina la
baby. Nitakukunda baby. Can you put that booty on me? Nathani nitakukunda baby. Can I please buy you a drink? Nathani nitakukunda baby. Can you put that booty on me? Nathani nitakukunda baby. Can I please buy you a drink? Yeah.
Some real good shit.
Be Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I'll forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje, uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto. Kunipata toto. Niambie wanani. Wanani. Kama cho wangu. Basi wewe wanani.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kue na uhondo. Ulimi sako wakupati putari no mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wife nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni merilax ni atastaki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warasu naifunga kimangoto.
Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Basi wewe wanani. Niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu.
Skiza, skiza, Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndweli undwa heaven. Usiseme sikusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Taimarinate na tomato sauce ya peptan.
Peace, your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, totally, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daddy? Baby. For a good time, yeah, a good time. I could stay for a long time, yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in.
KVZO on the beat.
Congestina, female best boxer.
Fatuma Zarika plan B umechonga.
Wali wacha chempe yetu akikopa. Boxing ring, hadi street chokora. 80k ni jomshiri aliget. 300k ni club covid iliget. Joey is a jela ulisafa. Sherilo Nyango alikunywa wine kutoka haga. Ayeya, ayeya. Rest in peace, ulikuwa bazenga. Na kwa maza omolo. Leo sisema usikizi omolo. Sebabuli ni tabia ya mamono. Babu Wawino, James Orengo, Katelo na Alejandro. Rachel Shebesh alipigwa KO. Na former governor, Evans Kidero. Mulicheke kapita na upepo. Mwache kutumia picha za Vera for.
Uko chini ya miaka 18.
Jimwat, unaendelea aje?
Pilipili alinipea morale, Abbas Kubafa alikuwa kuwekanye. My fans, imagine kuwa star. Imagine kila time wezi panda matemta. Imagine kila time wana kuomba tuchapa. Imagine kila time wanaongeza tutama. Samen Wanjiru, marathon runner. Walikumada, evidence nadra. Uyo dema lipatikana blanda. Fans walianza story ya umama no kahaba. Dennis Demenis, mtoi wa mama Olech. Sheikh Super Strikers, Dennis Olech. Respect, Olunga, ana rep. Tuko prep, Edgo Bari ako kwa net. Ana leak, leakage kwa internet. Ana expose mafisi na mafisi let. Lamba, lolo, lamba, lolo.
I suck the black, gold and green. Meditate. People are rock and come in. Jamaica things. Yeah. 876. Represent the place. Hands are furious. Flags are furious. Lighters. People from my Jamaica, Jamaica. Oh my reggae, reggae nice and it make ya. Nowhere no safer. And even more time when we shot at the paper. Still have up the flavor, Jamaica, Jamaica. Big up the farmer, them for acres and acres. And me, I tell you, we no left the creator.
Motherfucker.
Will result in you missing out on some real good shit.
Step in, commotion to settle. My painting was a musha kama pedal. Make your perform Johnny Genge, Johnny Genge.
Motherfucker. Yeah.
Listen, feel, meditate, lose yourself. Follow Mr. Ricks on Instagram and Twitter at DJ Ricks.
Commotion to settle. My painting was unusha kama pedal. Nikyo perform Johnny Genge, ni Genge. Nikyo perform Johnny Genge, ni Genge. Step in, commotion to settle. My painting was unusha kama pedal. Nikyo perform Johnny Genge, ni Genge. Nikyo perform Johnny Genge, ni Genge. Bazu, bazu wa bebe, ju kwa ju. Bazu, bazu wa bebe, ju kwa ju. Akiana ni sija chase, ivo do walai. Akiana ni leo stoki, solo walai, eh. Magalona ni suka na wanaweza. Una pupa na umefika na impreza. My fuck boy me die nyole kama Dexter. Na mashashola ndani ya sachet ya ketepa, eh. Big drip ini naila panatana.
kuna msupa mbwa
wita kuzuka
full engineers in abundance shishiki tende katubonge biashara Stephen ni commotion na kisettle mapending kwa zungusha kama pedal nicho kwa form Johnny Genje ni Genje
Cheza chini, cheza, cheza, cheza chini Cheza chini, cheza, cheza, cheza chini Cheza chini, cheza, cheza, cheza chini Cheza chini, cheza chini Sina jazz, tukagi jazz, nukagi jazz 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 Sikiza uko loose, kuliko goes Na bado unaitisha push Kwa game lazima kuena winner, loser, loser, winner Yeah, wali mtema kata kzin Sayia kona taxi, mamblele ngile to mamblele Cheza 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 Shori akipita snaga seki ya kuangalia haga awe poko ama vajo bado ana haga cheza chini cheza chini cheza chini cheza chini cheza cheza chini cheza 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 chini cheza chini cheza 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 chini cheza cheza chini cheza 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 chini cheza chini cheza chini Tumia protection kali brown skin Ushanda kufisi ya mazi yangu Twitter bro, Twitter bro Mini nani zdeko mbrui sala bro Skiza kau nisha ipiga delete key Na bro, usisuke kunipata base Na alishori ya kipita sinaka Seke kuangalia haga Awe poko ama vajo bado anahaga Yeah, cheza chini Yeah, cheza chini Cheza chini Cheza chini Cheza chini Cheza chini Cheza chini
Listen, feel, meditate, lose yourself.
Yeah, yeah. Incoming thing called music from the week you're destined. See me? A long time, papa, 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 ranking. This is for my baby.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
I'll lay you down like an edge controller. I wanna love you all over. I'll lay you down, down, edge, can't love you down.
See the full moon and enjoy the night. Chica chicken, yeah. Baby, yeah. Pick a bite. Yo, see my whiskey, now pick up your light. Now feel like una go, see everything me. Is alright.
I love that, pa, 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 pa.
Baby, una bang, 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 bang. Now feel like una walk, now be digging. Oh, many was up, keep it eating. Bam, 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 see me beating.
I'll lay you down like an edge controller.
Bam, 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 see me
Ching ching, lugha ya kimombo adi niko jing jing Nimenyanya niko dim dim King king matululu ting ting Ade bad man niko pin pin Wash ako futi sito skija dikwara Kabla niku chai niku peleke na mtara Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, woto takudara. R.I.P. Vasco, skin adirash. Moment of silence, tuwashie shash. Juzi wali mok na tileo amepacha.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mamboki, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Lukudiriba toja imenywa kungira. Alele, leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangethe ni mandukiza mafila. Shashola, ndo siyezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega.
Kujambaya ni kuze mboka. Na nimebonda vili kumuka. Machimri bato zinakita kwa mbogo. Na kucheza mbaya ukuti kutipa.
Flip the pages, cause I wrote the book on the way how to sex you up. Sex you up. We can do it like I'm on the stage. We have an audience, baby. I'll show you the way that I sex you up. Oh, I can lick you up and down till you say you love how I eat on that pussy. Just might go put a tat on that pussy. That says Usha, Usha. There's no other, other. Yeah. Yeah, you got that juicy love. When I make you come, I make it cushy. One after the other. I'm the champion lover, lover. Cause I love to teach you.
I can tell you maybe eating your pineapples. Girl, your pussy tastes like pies.
Girl, when I hit your G, it feel like you gon' be, baby.
DJ Rex, DJ Rex, the African dopest, African DJ.
My baby, my Valentine. Can I hear the making with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love me, baby. I am so obsessed. I want to chop your heart. Everybody they make me feel. Open up, make us feel. Give me love, one thing. Me make a bad man feel.
Go spend for your head. Talk all they want. I don't care what they say. Cause your mother. Now he my con the carry for my head. Every night. And you I want the carry to my bed. Oh no no. Don't tell me no no no. You can be my partner. Never ride it solo though. And we got no one lucky. No need to party whoa. I feel it what you do. We know your baby got it go. Got it go. Oh no, no. Your body they back at me see. Oh no. Open up make I see. Oh no. Now you where they got my fancy.
Listen.
Jericho, na hizi ngango ni za wimbi zoko Mexico.
DJ Rex, motherfucker, lose yourself.
Jua ikiwa katuna do it like this. Vitu zinafanywa like this. Kutu unatoa like this. Na koko na mutu na mshika like this. Jua ikiwa katuna do it like this. Vitu zinafanywa like this. Kutu unatoa like this. Na koko na mutu na mshika like this. Nafanya genge toni le machua. Body yako na die kutake tour. Ezekiel atachukua hatua. Na this time tunateka kule Roysa. Na this time tunaklik kadikoi sun. Na wakizua tunateka.
una saksua. Pornhub ndo tiba yangu mchuda. Na buda tiba hadi na kaluma. Katiba soma bila na huruma. Piga chuma hadi jome tuma. Mpesa bado fair sijatuma. Sura yangu personal kahuduma. IG nika nik mtuma. Pangwa kuna pizza tutapika duma nduma. Sipendi chipo cause wo kula ndume. Na saa zingine wamekula hadi kume. Jua ikiwa katuna tuwe like this. Vitu zinafanywa like this. Kutu unatoa like this. Na koko na mtu na mshika like this. Jua ikiwa katuna tuwe like this. Vitu zinafanywa like this. Kutu unatoa like this. Na koko na mtu na mshika like this.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. DJ Ricks.
Motherfucker.
Follow Mr. Ricks on Instagram and Twitter at DJ Ricks. Listen, feel, meditate, lose yourself.
Rico Beats, Mr. 808.
Niko shada kuhima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuhima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere Ta 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 Boy come give me twa 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 Paka inani washa washa
Teki saru nataka iyo paka paka Ina rangi nataka tukui paka paka Niki suru anadishi na makata kata Taki wate yo moro nime kata kata juu Kanchit kandai staki dish padai Na roll mangwa inda kudish madai
Na miss my day ukini kiss kwa thais Na miss for dry si we push paka ndani
Does yet naita nisha kula kukuma Na we
Wanasema aga utomu anjugu nkukula moja moja Mena sema anga dawa ya kutu ndudu kuicho Koza, wakati unantongoza, chumbani unanyongoza Nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja Tuanze na roundi moja ukichoka na kugeuza Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza Seti nekupa dumba ndio mana na kukoroga Ona unaguna guna na ulisema unajiweza
Niko shada kuhima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Na mogok sa kwa lai na sike kuji
Tapu
Tingo wakido ni mogire
Niko shada kuhi rima na sike kuji
Tapu
Baibore da kwa lai na sike kuji
Tapu
Na mogok sa kwa lai na sike kuji
Tapu
Tingo wakido ni mogire
Niko shada kuhi rima na sike kuji Tapu Baibore da kwa lai na sike kuji Na mogok sa kwa lai na
sike kuji Oh, oh, oh Hell yeah I don't wanna lose you this time I win it No time, I'ma get a winnie winnie wanna wanna your love, they do me one time. I don't wanna lose you this time, I win it. No time, I'ma get a winnie winnie wanna wanna your love, they do me one.
Meditate, meditate.
Na mshara kabisa ndio ni mtoe joto Tani ya nisa na usitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto
Yes, kidole sambusa Yes, kidole sambusa Yes, kidole sambusa Yes, kidole sambusa
I don't wanna lose you this time I win it No time, I'ma gonna winnie winnie Wanna wanna your love, they do me one time Oh my, I'ma get the homie Show me how you feeling this night I'ma say your love, say now winnie winnie Wanna wanna your love, they do me this night, yeah I need your grace, Me never relent, My love no get shame, No matter the case, But my music give me bass, My sweet, sweet bass, Say my love no get shame, For you all day,
Every night, every day, every day Me gon' need my baby to call on me Close to me, yeah, yeah By the time, when you day Wake up in the morning, man, I did
By your side for me Make you fall for me
So darling, jump in the ride
take a ride. Licking your breath. Don't make them tag your life. I'm on your side. See you in the water. I saw the chaka to my raka to the beat.
Some love and give it back. Make your money, get that back. I don't know what you're going through. Yeah.
This is your invitation to dance. Sound you so burn a boy came through with another one. Yeah. So come on and give love a chance. Yeah. Cause you know the party just begun. Deep in the night, we all got a story to write. So darling, jump in the ride before the train is gone. Let's take a ride. Look in your ride. Don't make them tag.
Playing you the best mix of music, this is DJ Tev. For more info, call 0717-270-441.
Ni mali pala na maudi na mashuga na mavela. Are we gonna get high tonight, my lady? I miss the bars, the touch, miss the bars, the touch. Oh yeah.
Zenga, pia kafala na beef na kalenga. Na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtande za kula baridi. Uda kila esto jiji nina bibi. Galale,
unakulanga Ferrari.
Galale,
rusha mawe kahalwale.
Galale,
unaongea mingi kahao.
Galale, hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai mista. Kasi ganje, hai nisaidi. Wata gwane, wata bauti. Bro man, kona dai beef. Galale, galale, hey, yati yati nini galale.
Ya, ya, ya.
Galale,
hey. Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko afde na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeza be ya bita. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. Nukizidi kulegeza ndo ta take your madam.
Kem kem what I gwane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi. What I gwane, what about you? Bro man, kona dai beef, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Mix of music, this is DJ Kev. For more info, call 0717-270-441.
step alive, nigga, hands down. Another check, another round, another set. A bunch of zish, get in the booth. I'm cool, getting wet, all white, all night. Pop the molly, on sight. And this Mandela money got me feeling gaudy, aight. I like my shit tidy and it's from the gate. Throw the money in the air, watch it ricochet. I got the baddest foreign chick on the premises. Now watch it drop into the slip when I say underlay. Underlay. Woo! Goddamn, I'm a problem. North got sitting in the booth. I'm farm cocky. Compton, snap on all Americana. Armor. Now continue with the sauce.
All my niggas get paid.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real shit.
Wanege swaga ila high kit. Yuku sipigi vetu tokutana bafin.
Louis Gucci Prada. Nakata mademo kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu. Haina ganyama sishobo kia tango mazikibuma. Still sassy spending mazoe talking chenye machuna. Baby wash your name. Uja uyu mwike nazi. Kamata kinywa jacha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Punguza self into kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haka inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know.
You know.
Kingfisher pantirimu. Aye. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na bileo.
Baby, usho ni kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self into kukacha.
kama penzi ni kipofu mimi ndio stick wengine waki walk off mimi nita stick isi yetu juka mote yangu ni stick how can I breathe na simu how pick na kufikiria zaidi ya vile na sahau mapenzi ni safari na usha kula fair wow how haki umenifanya how nimetupa rada imebaki nitupe mao
unafanya mini imbe injili unafanya nisi nyonge tumbili unafanya mini imbe injili unafanya nisi nyonge tumbili
come baby come nikupe can get in love ooh baby can get in love koma kama kupe nikupe can get in love love
mina jua kiwe unanijua can you trust unajua ni kushua kemoda chama mocha machua na kulai kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema modo mindo kemoda jo
si bazo mindo bazenga ya
unajua hii utama mindo kusema jo
wacha machocha unachachisha ya
mimi ni Cristiano Ronaldo sichezi vi Messi
kama gavana wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu
nakata history kana kata na kisu jume upenda magosho do na blend konyagi na kavodo
kemoda kinani reke modo zina nice kama devo agatondo
kami ni Samson nyo ni Delilah
amekunasa kama Raila
jicho nyanya zimeret macho kam China
kona kina maina na mademo faina
mapema mapema very fast
mina jua tiwe unanijua Can you trust unajua ni kushua Kimoda chama moja majua na kulai kwa lai na ninajua unajua
Dance kama chiba katupa magongo Hey, dance kwenye piti ya kimambo
Dance mami
Yo ni kama unachaza kebosho
Pinduka leo Pinduka leo Unalipuka watu juu ya furniture I can see you looking at me Indica pia kuna sativa Sura ya malaika Won't you back it up on me Mali safi and the chain Anything she wants tonight on me Call me daddy, say my name Now kinipa leo nitasafisha Kama tsunami, tumekuja wengi ni kasi ni army Been a good boy kutoka zamani Solo generation we run the city, yeah
Kama tia roho chafu, pasuke kando wapa niko dance Ingi ya kwenye stock up, yeah Naputo wako leo niko dance Pendo mukongo, yeah, yeah Pendo mukongo, yeah, yeah Pendo mukongo, yeah, yeah
Haitaki asira, haitaki mabombo maniga Inataka tuma kwantome iva Bill nitalipa kwanza kani kuririma F for apple na K for canali. Si jai kata guil, kata guil, kati kati. Si party na kata, bale pali haifai.
Si party na kata,
bale kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Asta kama kuna giz, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi, yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi, jom chai na amani. Alimesa kabaki, akonditi juu ya haki. Atakikani na umati, akitoka atabaki. Hindi wori kwa mzazi, tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A for apple na K for canali. Sijai kata guil, kata guil, katikati. Si party na kata, bale pali haifai.
Si party na kata, bale pali
haifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Asta kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Weni kimasta mabasta dulwa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni ya rasta.
Rasta
kwa super marege kwa Snapchat,
Snapchat.
Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga.
Mabianga
na ima jani siya kericho ni ya gabianga.
Mabianga
ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi babe nimemshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi ma busu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway majira na ngusu. Pigwa waya kazu huku. Rasta nikiwa area sizi wake. Flash flash kani tei ama mbotke. Rasta tuzidi dao sadi shope. Ala na uwe kange chini ni ok. Kwa sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva.
Aiko Ugi Genji Nakali.
Zimepanda, zimeripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Adi kwa magoti zimepanda, zimeripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Adi kwa magoti
Guzling tisponi ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri murien kadi shokdem. Mambeko zina mwokni mogadha. Kanairo governor ni mjamu. Lagunya skomo ni makibre. Inademia nimemoka palma. Nikipa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili wa kimsnadi pochanyagu. Militant nuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti
Kato meni mocho itabaki nimezitoka. Kile ujiko jole sinta kuokota. Napata msupa kwa counter tu makota. Kona jigi 20 liters sin kama na ota. Kumsuka sin kama na oda. Kunagizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakoro. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gia. Asha ni itadia menitolea jibag. Fine figure ananivutia. Mtoto kililia wembe unampatia.
Zime panda zime ripo. Niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti. Niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti
Na kwa kichwa nina ban mambichwa. Nasunda kwa kichwa na dara na shika. Na wacheza kama bano bano. Niko tuza lando lando. Anameza kama tembe. Ame iva na ilishi pia na sembe. Niko rada uko manyu niko lembe. Niko nyege acha ni gembe. Ninyonye kama embe. Ngango ngango. Naka ngwai ngwai ngango. Ngango ngango. Naka ngwai 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 ngwai.
Panda zimeripoti niko Jabari
na njoti kando.
Salama for them. Come on. Girl, you're sexy, look on your hat. Girl, I'm a girl in a dance and them a riff-raff. For that manga girl when you cook home. Come up with a big fat girl when you would look fat. No matter them, if I chat, them a chat. What I hear when the mouse get in a the rock chop. The girl come a dance in a barrow girl flock. And if you rip off the sleeve, she a run with it that. Ask a girl when she know about you. You're no freer than a pussy, you're no freer than a crew. Oh, what a walk of a pumpkin belly. The girl I go find out from she this year. But tell a girl, chat to your back. She can't touch a button on you, she can't. But tell a girl, chat to your back. She can't touch a button on you, she can't. You a real bad girl when no take back chat. Anything you say, you can't defend that. You a real bad girl when no take back chat. Anything you say, you can't defend that. Anyway you go, you know, say you're safe. Cause anyway you go, girl, you're bad and you're brave. A girl this year, she must get angry. She have to run, we go live in a cave. She want take where your man, she again. A them thing that make you must miss the aim. Spend the time and the money we save. And not together forever for the rest of all the years, yeah. Wedding rays and bella pass through. Girl, put on the ring and shout, say I do. Oh, what I want, go my pumpkin belly. The girl, I go find out from she this year. But then I got
if I follow politician, you go here and for paper. They go call them prostitution. Who no like enjoyment? If money day for pocket, she be na national budget. Ooh, we go blow up like trumpet.
Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance and shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Kama ni noma sana piga kelele.
Leo ni kutesa.
Ooh, leo ni kutesa.
Hey,
oh, ni na tesa, na tesa, na tesa, na tesa.
Cheza.
Cause
leo ni kutesa.
DJ Rex, DJ Rex, the African tesa. Dopest. African DJ. Follow Mr. Rex on Instagram and Twitter. And DJ Rex.
Pick on my phone.
Usiku to dawn, bogi kuzon, imewasha kingdom, ketimba tukukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn, those sympathetic phone, Nasca Ako Salon, Tulom into the bomb, Club PA Micron, bogi maka yangong, mebambika na song, zile si who perform, rende pia ni wrong, beko juya nyama ya bama na kachumbari, na juya diabetes chat, tuweke sukari, plan size imetufikishe uko kari yako, walevi washanza kuleo, mekali ya floor, anasikia form ni kutesa, tusimalize kaji dumtatu rudi kalesa, wakanesa, mavolo bila chesa, hakuna kulala, kuna kisha kufu.
Nataka kitu kwa kibende Leta form piga hizo tende Mina taka beat kaza gende Ni madama mwero na madenge
DJ Rex
Nina waka custom
Motherfucker Listen Feel Meditate Lose yourself DJ Rex DJ Rex The African dopest African DJ Playing all the hits that your girlfriend wants to hear
Mina taka kitu kwa kibende Leta form piga hizo tende Mina taka beat kaza gende Ni madama mwero na madenge Do me ni skima Nina waka custom Do me ni skima Hawa wezi ndaba chapa John Cena Me ni skima Nina waka custom Do me ni skima Hawa wezi ndaba chapa John Cena Siezi komanta navigate Siezi kosa kitu kwa plate Nikibonga they concentrate Yo, me no king, nani bado on a debate Agama gang, agama crew together We out there, we gotta get the cheddar We got the kick, I gotta get my share Focus, mambo zaka tuzi kwende share Tuko hapa, tuko pale brainstorming Tuko macho hiding where they busy plotting Cause dia, cause no long talking No reverse, no more stop Kitu kwa kibende Leta form bigger, he's attended Mina taka beat, kasa gende Ni madama mwero na madenge Do me ni skima Mina waka custom Do me ni skima How I'm with you
Napenda hizo njegi Huyo demu wana njegi Hati cheki hizo njegi Hati cheki hizo njegi
Mkwezo kapago, kutapago Kutapati mo, kutapago Jomali pago, kutapago
Sidante we ugeshayo Sidante we ugeshayo Sidante we ugemanyo
Unacheki superhero na mission yeah Black on black looking like a billionaire Game ni nae mobbing in a free now pair I know it's impossible to really not stare Spend weekends here
nyima kasi miko mteja Flow ya kukufanya use machine come tena Tom Ford na kuja na breeze una smell Ime mix na shash but you really can't tell Chucky black juu chini Window ni litint kabla uhami ya mjini Ningumu resist cheesy fly kama mimi Before ni trust when you better take nini Spadiliki Melanin juu chini hakuna bleaching Black is beautiful you're not teaching Girls are thinking Ni my king true na my queen Squad yote mpaka DJ Zatire black. Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on black. Michael Jackson black. Bank account on black. Spend my cash on black. And her ass on Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on black. Nani black
Boys club tumedunga maopena Nyunginyo tuko moshe Swear sezi tell pani tuko tuko sete resese Mchezo reseze Rani shita ni mubutu resese Switch bank what a champion does Dania ring ni my head is in a din Zidane Nataleteo ile kitu mina die mevai Wakikata maji mini ko divine na gedai There's a will, there's a way niggas in jandoa Shawa shuku haa nyoka san kwa dondoa Nowezi hepa luga yangu vile na roro So nipe stand innovation vile na kapo
Nimedunga black Dania G-Wagon Nagen nena black model and na friend Chupa ni black Taxi tak kwa swag
Nasumbu waka kibeti ya chalo
Squad yote mpaka DJ
Black
Kwa ngeza tire
black.
Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on
black.
Michael Jackson
black.
Yo,
parut, VP1 Jau test, but I'm a god
Yo, on
point Jack 4, my friend
It's Jenga Day on the beat
Dina gari, kaba gazi, aka ganji Sina kinywaji, weza mbiyaka
Kidogo tu, kidogo tu Waitress, amebeba, tipping Is it me, or my drink is picking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vonulu Pere, mende Pombe yangu siweke mchere Leo na beza takama nitembe Doni lewe mpaka nibebwe
Kane. Leo lazima nipatikane
okay.
Na kataska ama kane Na kataska ama kane Na kataska ama kane Pewa chupo si lambe lambe Wakichese kopande kane Ngango Whisky Hanjam hanjam mingi Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots Camino Boti Bodo Chapa Toto Ukimaliza K.O.
Kautezana Kwa unapenda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Ati we ni kichwa mbaya Na tileo ntaka dawa Unapendo mama sana upendagi wasichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka, we ni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na hiyo gari ya dadi, haunishtui na hiyo pesa ya mami. Toka hapa, toka nani, unaturingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeeze unaishu moja. Haitwishtui, toa ufala hapa.
Na koshia demi yako mindyo mopsik, haikosi pia njim na nikopi. Juleuzi kiisha mindyo choki, na wendio chali ama weni kadem. Chunga demi yako minda kapeng, abiro chwadi mindyo matek. Mpek, mpek, ndosi mwage mate. Check, check, ndasi kule kake.
Chigoto, chigoto, ya madagi.
Kurea dana unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana, na upendagi wasichana. Ati weni kichwa mbaya, nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana, na upendagi wasichana.
I'm a jabba man, na siyezi katema. Kashadana, ka glass ka kupima. Fix your makeup, hita panguza kemira. See you later, wesi mzing, wesi king. Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi. Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks. Na wawo ni judge tu sana, na hawalipwi. Na mangezo be like
vitisho highness to uui. Buda utajua hauju uui. Mtu anakujua kama choya gava. Mbogi yako inaka fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
Kishoto chiga kudira madagi. Chima yuna warende kuharue.
Tanyo, kauna penda kurea dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana, na upenda giwa sichana. Atiwe ni kichwa mbaya,
sometimes what you doing can be receiving. Now wezi kuvuna usicho kipanda, thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kebo, inzi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo, lebo kune genye lebo. Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uengangali. Hata mwanga uwezi kumjua, so ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua, wepambana upate salari. Kila usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze bidi. Three love kwa master na lita, mlinifanya sirazi zidi. Oh love, jiangumu nilizo pita, mkanipa na jina mkasema ni itwe. Yeshi, kune boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi, hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni
yeshi. Kune boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi,
no 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 no.
Hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni yeshi. Kwa love kwa wanangu wakita, nye na unanunua CD. Ulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze
bidii. Na mimi Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti ya nikianguka nitainguka tena. So usishangae waitembo anaso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kacho kutunza, ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kacho kujifunza, ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeumbwa na subra. Cheki madiri yanavyogongana, cause nyota yangu ni ribla. Kuna siwaoni walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena siku hizi hata simbi sana, acha washindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze bidi. Three love kwa master na lita, mlinifanya sirazi zidi. Oh love, jia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema ni itwe. Yeshi, kune boy yeshi.
Tena siku hizi wananita tembo.
Yeshi,
kama una pigo za kirembo ni
yeshi. Kunde boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi, hata weni yeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni yeshi. Walongi kwa wanangu wakita, nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wakita,
na
panya niongeze.
Kunde boy party, podeba wela agua. Baby
mundo como pez en el agua. Hey, como pez en el agua, agua.
No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Hey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Hey, como pez en el agua.
Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error. Yeah. Hey, y te conozco, calamardo. Ya, yeah, dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, yeah. Montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami. Con la mami. Yeah.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema.
Agua, agua, estamos bailando. Agua, hey.
Kumatisha,
agua,
Kutesa, Kumatisha,
Kumatisha. Listen, feel, meditate, lose yourself.
Nimebeba design ya corona simchai na siko kapi juu we si kafiu. Where see curfew? Siko kopi juu, where see curfew? Where see curfew? Siko kopi juu, where see curfew? Where see curfew? Demi kwangu teme lockdown. Simshukishi but leo atashukisha. Simkembi but leo atanekemba. Zima likes. Demi yako mejipata kwangu teme lockdown. Simshukishi but leo atashukisha. Simkembi but leo atanekemba. Zima likes. Amejibeba nimembeba adi amenita beast, amenita beast. Amejibeba nimembeba adi amenita beast, amenita beast. Kajaba na kilege kushikisha kiundo sifuniko ni chupa. Koko mateka, mina mteka. Una mtaka, mimi natakwa. Kajaba na kilege kushikisha kiundo sifuniko ni chupa. Koko mateka, mina mteka. Una mtaka, mimi natakwa. Mafans na warank, jubado mina kam. Pesa pesa na maluku bila pesa make sure kapa simka naweza Dula Nike sura cute rangi tint Dula Nike sura cute rangi tint amejibeba nimembeba adi amenita beast amenita beast amejibeba nimembeba adi amenita beast amenita beast jabani kireke kushikisha
kiki 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 kikolo kiki 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 Kiko, kiki, 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 kikolo, kiki, 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 kiko. Nipate magizani na wazembicho, wanapenda mambicho kwa hii game. Watu judge people ukatapienga monin, kawe mbanga midesa. Nikicho ambicho, wanapenda mashuri kicho, wanapenda ma... Kiki, 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 kikolo, kiki, 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 kiko, kiki, 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 kikolo, kiki, kiki, kiki. Kiko. Si wanga crazy chitu lol mapimpim day to day imekuwa kujipim ni dhani tu ni mimi tu awa mangulu wanadai pimpim bila pim weni motherfucker mi niko busy niko meditation na sinanga tension chenu come light left mbichwa tu light left mbichwa tu imagine usiingie kwa imagination cause utakuwa na tension madhale siya wale wako madhale kiki 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 kikolo kiki 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 kiko kiki 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 kikolo kiki 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 Kiko, mini pedu wa mongoti nikipasa pasa ana nilombosia kama tanga nimemteka na ngano ya matembe na mbonga ya bangi. Kinya anadai kukinyo na nikimukinya anadai na mungora. Na mi siyo kingora, mama sita anadai na mchimba na mi siyo mchimbi. Kazi ni physiology. Kutafuta izo mameninza awa mangulu wamekuwa manguluwe kazi ni kunyonya pesa kaki shuzi kina kunywa soda ya Pepsi. Mashukisha, shukisha, shukisha, shukisha.
Mafka tabit, kata bit, cheki. Hey, leki ya tuiko.
Chini ya bed boda.
Hey, wazi wazi, cheki, ntaka maisa kwa choma.
Wazi wazi.
Ati form nilisporti joka, manzi joka rembo. Kulize ni nani ya nadae jote ya mondi. Liomba mindula, mishati sinakole. Tirada kalifura, nilikosa mikula. Ati form nishashula, kuride kwa Corolla. Ati wendi yo budo, ujinga wepunguza. Ati form ni kudunga, ati babes tende dunda. Idogini ya kuwinda, mange uswa na ringa ala. Tulikuwa tumekuwa tu ala. Zuka doko kakibantu ala kalikuwa kamekuwa tu ala. Mikulizo shaka kuwa tu ala. Kumbe kalikuwa hantu ala. Kumbe tuliokota hantu ala. Kumbe tuliokota hantu alikuwa jo kwa soko alikuwa jo ni hantu ala.
Cheki, songa my gun. Nataka nikutegenye vizuri rudiform. Afadhali nipitie bebondo ni reform. Hata wakikulenga kwangu we ni number one. Sijari maskini tajiri mina kudai. Nataka zikishika nikupeleke Rongai. Najua kuweze kosa pigia na kinda mangwai. Na hata wakikosa tutazishika Dubai. Weni malifiti mina penda malifiti yeni mipimo na fiti baby girl uko fiti. Bring it, bring it down, wine to the top. Touch your toe and shake a bombo. Mr. Rita muta kupiga adi uzirai. Na rungu kali nita kuzanga adi ukinai. Hatana na hita ya sabonge adi wazirai. Na bado tunasonga tukingana na life.
Tulikuwa tumekuwa tu ala. Zuka doko kakibantu ala.
Mbogia wazito
kakibantu ala. Mikulizo shaka kwa tu ala. Kumbe kalikuwa hantu ala. Kumbe tulikuwa hantu ala.
Victor and the Geeks.
Bono nanguwa titu wa sarakasi. Gonga mala toe adi kamasi. Videvu wadisia kulendani ya paka. Na ukileta me kuna vele utapangwa. Bono nanguwa titu wa sarakasi. Gonga mala toe adi kamasi. Videvu wadisia kulendani ya paka. Na ukileta me kuna vele utapangwa.
Na vile tunakembo gethani sini memba. Na sio kujichocha ni luga si utema. Na vile miuteka jujina bado yobra mkuwa marasta. Rast from Rasta clan. Guan pidegale selector papela fati bomb pana mina chose for mina chose for roti mina chose for mina chose for mongre na kana kuchanganya saka governor wa genje jubado mimi mgenje mkuu ama legend moro toka tena first of all nikidungi tunachekesha mistari tuna mada na mbogi imebonda render wrong tunaweka na lock wa rosho tunachai toka jeria dd Hitman sini juzi nilipitia koinange. Nikapata na mbogi ile ya kina mikali. Na dirash wote wakavua hizo panty. Libidi nimesere chumani ilale ndani. Gorini yati niliwararua wote. Kabaki nimesaka mystery ya washon. Juunge cheki mbogi ungedhani ni maiti. Na bado stambu ingoma bado ni nguati.
Mindo big man na bado mindo king. Koko pati nikiroga wanajua ni mablanda. Kwa mbulu tukifika wanacheki tu bakora. Mystery zinakuja zikidunda tu aluta. Eshash ni wakishe izo nyanda na juu. Jua iko fiti inaweza kutingika. Nirende ya wazimbogi ya kuchapa janta. Nikali na nikali ikigonga inadumu. Mr. Panda Panda miujua kuwa panda hiyo form. Kwa kitanda kuthobodha izo aga. Ninajua iyo janta ni aluto. Na tushada kuongeza na tujabere mikandi. Yo king jina kali King Kong. Pose King 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 Kong.
Bono nanguwa titu wa sarakasi. Gonga mala toe adi kamasi. Videvu wadisia kulendani ya paka. Na ukileta me kuna vele utapangwa. Bono nanguwa titu wa sarakasi. Gonga mala toe adi kamasi. Videvu wadisia kulendani ya paka. Na ukileta me kuna vele utapangwa.
Everybody hate it. Feel, meditate, lose yourself. Playing you the best mix of music. This is DJ Tev. For more info, call 0717-270-441.
Motherfucker.
DJ Rex. DJ Rex.
If everybody hating, the game is a mess. But I do it for the fame and the checks. You really wanna know about the name with the best. Yeah, I'm flossing. Check out the chains on my neck. And the way I'm rocking the beat, it's like a mystery. Is everybody really trying to diss me? So while you doing that, I'll be making history. And I'll be rocking the mic till I'm 50. Strictly, yeah, I do it for the fans. And the plan is to make everybody understand that the man is all about making a lot of brands. Still wanna know why my music is on demand. Cause I stay on the grind every day. Never give a damn what the people gon' say. This ain't free, this time you gotta pay. 1960, that's where I lay.
Everybody from the east to the west, like yo. You know you be rocking with the best, like yo. Your boy always fresh to impress, like yo. And now we be on to the next, like yo. Cause you got a mic.
Eastlands, yo, we had a mic. Westlands, yo, we had a mic. Uptown, yo, we had a mic. Cause you got a mic, yo, we had a mic.
Na
boy, baby, na
never been done. I'm mixing hip hop with Lingala. The combination is tight and built. Not the Western rappers wanna bite this skill. Every page that I open is like a new chapter. Rap's a Bible, then I'm a true pastor. They come too slow, then I come too faster. Sit up and over the monkey damn flu bastard. I make it happen, everybody should be clapping. And the channel we be stacking. On the shoulders you be tapping. Got everything you be lacking. Yeah, I get it popping. And when I get to rapping, you know I'm never stopping. From Kayole, I'm taking it to Congo. To Kwanzaa Juicy, to Lianza Kitambo. We go hard and we never stay sore. One time, a salute.
Everybody from the east to the west like yo. You know you be rocking with the best like yo. Your boy on the stress to impress like yo. And now we be on to the next like yo. We got it like yo.
Eastlands, yo, we had it like yo. Westlands, yo, we had it like yo. Uptown, yo, we had it like yo. Cause we got it like yo, we had it like yo.
Nikiwa andama muda mwingi nikiwa tazama zigo boring tena zafanana nguo bagi tena za kimblina kuatani je utawezana mimi baba tena babetana baba tena baba ya etana chepukati 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 chepukati. Step step in a step nikiringa do ya look fine do la ni Adidas tukimoke jua watabuya ni sayla bogia wajanja kiaji ulisikia wapi dinga tunadai ship kama mizinga mimi napenda bom bom tukiparty mimi nasaka nitapata nizipata nipate kupeleka mama tu mapate alipiza na makukuleta baby mama te kisha bom 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 dedicate
Ngoja atiputa nilisikulise masitu na kudea. Usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke. Na matenge ni matenge na mapoi washikana wawape miti. Usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke. Na matenge ni matenge na mapoi washikana wawape miti. Nimechiblock ndomo nono nane kipuke. Chene kibiti jude ame beat.
So fine kama tzongata. Tunachafua mpaka disco matanga. Yesu wakirudi atapata kameshika. Nikona miracle tunafanya miujiza. Long time nimerudi na sibishi. Industry niko official bila suti. Mbogi ya sailor sunajua kametiki. Wachokeshe cup date za mtai.
Hey, chepukati. Hey, chepukati. Hey, chepukati. Hey, chepukati. Hey, chepukati. Tumezunguko na mangoko na pia KFC sukulanga tumangoko. Hapa ni wapi tumezunguko na masoko. Disi kusota itakuwa tu ni madhongo. Klabu kuchundoka takuwa ni madhongo. Woi woi itakuwa ni madhongo. Klabu kuchundoka takuwa ni madhongo. Woi woi itakuwa ni madhongo.
Nairobi ya hey, hey. Nairobi ya Sena bidi mujaze kameshika niko jaba hadi ngware muna vitisho mambwembwe kelele so bazuni mefika mukalale
chepukati 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 chepukati
mazima nga koko ni wazimu mazima
Pati ain't green and go so hey. Pandi West in never read me go so hey. Hey, Babylon coming up read me go so hey. The Yancy get the money that go so hey. Hey, push that a push go so hey. Cook me no look that a way. Push that a push go so hey. Pandi cook me no look that a hey.
Everything okay, officer?
Treasure me a find in a your hole.
Don't stop
signing a your hole. Come at me wine in a your hole. Let me spend a little time in a your hole. I did treasure me a find in a your hole.
Don't
stop signing a your hole.
Have bad man a wind up in a close by your leg. One for your wind up in your hole on the bed. Have man a pose up like a double six. Back shot a aim off of your main arms. Cocky a the shot, pussy a the target. No long talking, ready for starting. Whole night he attack it. Can't stop talking and skin out and do something like this.
Come at me wine in a your hole. Let me spend a little time in a your wall. I be treasure me a find in a your wall.
Don't stop
signing a your wall. Girl, come let me wind in a your wall. Let me spend a little time in a your wall. I be treasure me a find in a your wall. Don't stop signing a your wall.
Skin up, skin up.
Call them enough like sand pan the seaside.
Mark is a have a gal pan each side.
We not here,
gal a gal. Give them coulda swimmers and party with an up 10 feet wide.
When it come out to gal, we not use pride. Subconscious team are the real side. We not shy, looking at me eye. Skin out the pussy and gal.
Come make me wine in a your hole. Let me spend a little time in a your hole. Had the treasure me a find in a your hole. Don't stop signing a your hole. Gal, come make me wine in a your hole. Let me spend a little time in a your hole. Had the treasure me a find in a your hole. Don't stop standing at your wall.
Give me the
hybrid.
than Patron. Ganja by the pound, neighbor black and brown. We are cruise through the town, my girls we surround. If a ocean we drown, gala tell me say me had the toughest thing pound for pound. When me step in at the club, select a throwdown. Gala climb bomb box and gala crawl bang ground. Gala lock up in a cage up and pull a sing round. Me see a tree color here, right at it was a clown. When the girls start when the whole place a tear down. Gala took and go down, a bumper touch ground. In the Beyonce wine and I move it around. Every man head a spin like a merry go round. So me tell the select if you turn up the sound. I must and compound, I'm not if rest amount. My gun point, me have to tend the hot gala home. Mafia have three color here in my zone. Come, cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the. Cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the. As you step in at the club, the world dance so far. Told a gal a sexy, me have to cost too class. And nobody rather that way too sharp. If I dress her ass, well, she tap the chart. Then she do the dirty wine and the arms outside. When she move her waist, it's like a work of art. Infectious and deadly, just like poison art. Approach her with caution before you get caught. You know straight, you will not understand this part. You know deal with them south, that's strictly up hard. Keep me weed and me condom very close to me heart. I am a old dog, yes, but me still work smart. Put girl first and sex second in a me tar. Could I drive a Mercedes or a Christian Kickyard? I'm a woman, we say, you must never come short. I'm rising at the morning, step out of the bar. Chippy, cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the. Cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the. High grade and Patron, ganja by the pound. Me about black and brown. We are close to the town. My girls we surround. If a ocean me drown, gyal tell me say me had the toughest thing pound for pound. When me step in at the club, select a throwdown. Gyal climb bomb box and gyal crawl bang ground. Gyal lock up in a cage up and pull a sing round. Me see a tree color here, right at it was a clown. When the girls start when the whole place a tear down. Gyal a drunk and go down. A bumper touch ground. In the Beyonce wine and I move it around. Every man head a spin like a merry go round. So me tell the select if you turn up the sound. I must and compound. I'm not if rasta bound. My gun point me a fit in the hot gyal. Half you have three color here in my zone. Come, cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the. Cocky top down. Back it up, down. Fling it up, down. Gimme the.
DJ Rex, DJ Rex, the African dopest. African DJ. Follow Mr. Rex on Instagram and Twitter at DJ Rex. Playing you the best mix of music, this is DJ Tev. For more info, call 0717-270-441. Listen, meditate, lose yourself.
Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Uambenami. Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Uambenami, Zungangishilana, Oluwabona, I'm not perfect, I came from ruthless times, as a juvenile. Been and sacrificed. What's goes on my mind? Just trying to survive. Gilondoloze, Sungangi shilana. Tomaka ema wuru, Oti wuru si wuru. Emi wanwa mini wuru, Toju kuru kuru. Mi ani teju suri, Time simi suri. Lati karasi wuru, Natu ikuru kuru.
suli lati koro si boro lati koro du
Jerusalem, I love you.